ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiangi, kia marama.
Kua whakahuihui mai nei ngā iwi, ngā hapu, ngā kaunihera me ngā hapori o te tai tokerau, kia kōrero mō ngā aupiki me ngā auheke o te oranga o te wai Māori o te rohera. E whakahareti ana e te kaunihera Māori o te tai tokerau, te huiwi nei, ki paihia hei whakakotahi i ngā kaitiaki taiao, kia tuari, kia hora o rātou mātauranga ki o rātou iwi maha. Ko he wānanga waiora te ingoa o te kaupapara. Anō reira, kia tākiri atu mātai nānei ki a Mariame no Kapukingi, kaitono mo te tūru Māori o te taitokereo mo te pāti Māori, kia whakawhiti atu ki aia i nānei. Tēnā koe.
Tēnā rō ki koe pohati, tēnā tātou katoa. Ai.
Anō reira, e whai hei wāwāhi i a tāua kōrero, hira ngā raru nui i puka i te wānanga waiora i te rangi nei.
Tuatahi, I think rua rau, whā te kau, rima te kau ngā whānau Māori i konei, he tohu pai tēnā mamātai. Me te mea anō ka hono mai, engari i rungi te aroha o te teihoa tātou whanaunga i mahi i roto i te NRC, te Northern Regional Council, ana. And the Kōreo, me tāna tīma, kos mohena tātou te chairmana o te NRC e nā ko Tui Shortland, ne, and Oreo, te tahi tino kaimahi i rotu i tērā tari. And ka hono ki wa mātou kai whakahaere ana ko Nais Mā, Nai Reporter Mā, reire i rungi i tērā karanga, ko tai mai tēni kiki te vale, and ko ngā hunga nei te nuinga wa tātou kōrero, actually, you know, he take, pono, take nuni. Engari, ko te take, engari me te mea no, he rongo anō tēnā. Ka kite tātou ia kai kōrero, ka tū mai te aupauri, mai te whangaroa, mai Ngāti Hine, mai tēnā o te taitokarau katoa. Ki te nuino o wa rātou kōrero, ka mōhio o te take, and ka tino mōhio, you know, mai rā no te take, engari waihungi e te hōha o wērā kōrero, kei konei mātou e mahi ana, kei a mātou te tikanga, kei a mātou te rongoa, nō reira, me mahi tahi, and mā te wā, ka, koenei te tehi kōrero pāke, transferring powers, neha, so pai te rā rongo ki a mātou. So koenei te haere, te wairo o te hui nei e pohatu te you know, te aroha o tētahi ki tētahi roti te hui me te hiehia kia mahi tahi ki ngā kaunihera, you know, ngā councils, local councils. So ene pai ki au nei ki te āta noho ki roti tēnei hui kia tēno mōhio au ngā take ka haria e au ai raru i te maru o te pāti Māori, kwa nei taku pai. And tini, whanaunga katoa ki roto, whanaunga katoa ki roto.
Kā rawe hoki tērā. I a koe e whakaraupapa nei i ngā kōrero i ngā kaupapa i puta, heaha ngā rautaki hei whakaora anō i te wai i puta.
O, ka kite au te kōrero, you know, ngā presentations katoa, a mōhi o mātou, tā mātou, mātauranga Māori. E pai ana ki te mena, e pai ana te tahi whakaaro ngā Western Science, mēnei te Pākehā. Mena ka whakapiri, and he oranga tēnā, oh, well, pai, mea ere tahi tātou. E me te mea ano te taihati take ka puta mai ko te data. Nā wai mau ki tēnā, oh, well, tātou i roto i te ruma nei, oh, nā tātou i tēnā. You know, nā mātou te Māori, nā hapu, ngā iwi, katoa Māori, kei a mātou tērā. And ka mōhio tātou te take te data sovereignty. Ko wai te, nā wai tēnā, nā wai pupuri. Nā wai i, nā i, you know, i he oh, yeah, te mene, he shelter mō tērā whakaaro Māori, o mā mātou tēnā. So wenei ngā mea ka puta, me te hiehia, you know, kāroa, you know, he wā anō tēnei taku titiro, ka kite tātou, well, you know, ia nei, me waihungia ngā te riri o tētahi ki tētahi, me mahitahi, me mau ki te whakaaro nui ko te whakaaro Māori tēnā, me mau ki te hihia o te Māori, te tuatahi, e nā ka me haere tahi.
So koenei, koenei ngā mea, taku rongo, taku, you know, taku rongo a. Yeah.
Ah, ka rawe, hei apiti atu ki e nā kōrero āu whāia. A kia aro atu tāua ki te tiko e tukuna ana ki ngā whanga o te hokianga. A, e, kua pehea e rā kōrero, hei awhia e nā mahi e mutu rawa nei.
Ai, pono, nā reira ka he hanga mea nei. You know, i te kōrero nei, e hara te nuinga o te kōrero, ka mōhio te take, and ka kōrero ki te take, ba ka reira, kāre te kōrero katoa, ka noho roaroa i rotu i tērā take, ka puta, oh well, kei, mohina mātou, you know, ngā waste management systems, pēhea tēnā, he mea pai kore he pai. So, ka kite koe, ka rongo koe, ka rongo au, he ngā solutions, pai ngā solutions mena if they are good for whānau, if they make sense for our mokopuna kei te haere mai, and if we get to describe it in our own Māori way, that deals not only to the tiko and all that other rubbish that goes into our water. Because ka rongo koe, there is a full hand stopping, like, stop doing that. Waihungia tēnā. Stop doing that. And actually, we can tell you how to do it better. So, koenei te āhua, koenei te haere o te kōrero I te hui a puhatu. You know, hara te tahi, I mahala koe e ngā hui, ka noho, ka pauri, ka take katoa, ka pauri, ana I te mutunga koa, hohanu ki te pauri. E hara tēnei he hui pēra. I kite au, oh, tini ngā mahi, you know, just behind the scenes. And, you know, e hara tēnei he mea ki te oho I au, but nevertheless, boy, tini ngā mahi, tini.
Ah, kā rawe hoki tērā. Mo te tanga ki ngā mahi tahi, he pai ngā mahi I Wainganui I ngā Māori a rātou ko ngā tarikāwanatanga ko te kaunihera anō hoki? He aha atu rānei.
Ko te tāku nei. Well, you know, I raro I te mahi tahi o te Northern Regional Council, taha ki wā tātou kaitaki, whenua kaitaki moana. So I rungi tērā hononga, anā ka tū tēnei hui. So he tohu pai tēnā, kia au. He tohu pai, nā te mea ka, you know, the Māori wards tērā take? Oi, ara mai te pai tērā outcome kia mātou I te taitokirau e pātū. Ara mai te pai nā te mea, I, you know, te kēmana o tēnā si he Māori. Te rua pēr, toru pēr, maybe, a ngā hunga Māori I roti I tēnā si. Rua tōru pēr I rungi te prairi, te Whangarei District Council, and ka mōhio tātou te pai o te whānau District Council, eh? Te nuinga he Māori. So, he tohu pai tēnā, and, you know, so now we're just like, our people are in there, it's simply what we see, and therefore we demand something else from that. And that's what I'm seeing today. There is definitely more of that today than I've seen ever before.
Tēnā koe I e nā whakamahu ki ōu whae, mai I tērā kaupapa nui ki te ao tōranga pui nainei, hei a pōpō kā rewa, ngā kaitono o te Pāti Māori tō koutou whakatairanga pōtitanga. Anō reira, hea hanga kai o roto?
No, pono ana, and I kōrero pērā I te rumara. So tomorrow, te rā mutunga, ka neke ki te Māori rau. So, kia kaha tātou, me neke ki te Māori rau. And pai tērā kōrero, you know, tērā kōrero I roti te hui, it's just ia tēpū, ka me mai te tai, oh, mai te kānamino, we need to get more whānau Māori in. So, koina te mea pai, mohiana tātou te tahi kaupapa te Thursday kei Tāmaki, hakatū te tahi launch, pono mō te Pāti Māori kei Manurewa Marae, and then Waipareira. And so, yeah, tini ngā mahi kei moia tātou.
Hei whakatepe ake I a tāua kōrero e Maria Meno. Hei, me heaha ngā kaupapa here o te Pāti, o te Pāti Māori ka kawea nei e koe.
Taku tūranga ake, he wai ata tēnā, no. Taku tino ngākau poatū I mahi au roaroa I roti ngā hānau ki te tautoko whānau mokopuna. So Te Mokopuna Authority, or Te Mokopuna, Waitātou Mokopuna, you know, kei a mātou te statutory care of our fish, but e hara mō, tā, mō te mō Waitātou Mokopuna. So ka tūau mō te mō Waitātou Mokopuna tānau. Whare, you know, mohi ana tātou kore he whare. So, you know, and in Opauri, we've got 60 new whare. We've bought and built, or we've built 60 new whare. So whare hau, or whare for our whānau, mahi for our whānau. And just, you know, he sense of, you know, I guess, tāte Pākehā, it's feeling well and able to contribute to our whānau, to our marae, to our hāpori. Those are the things that I'm familiar with for him, and taku ngākau ki wērā kaupapa. And ngā tau e toru ko pahure, wane taku mahi I rari te maru o te o Aupauri Chief Executive Chief Executive ko Whangaroa. Wane I taku kōrero I ngā wā katoa, rapu mahi, rapu whare, you know, and keihewa tātou mokapuna. E pai ana, kore e pai, e ha te take. So wane taku, taku tūk.
Ai, e hikaka nei au ki te whai e rā kaupapa āu whai. Tēnā koe I o kōrero atu I te taitokerau, kia hari kia koa tō koutou, whakatairanga pōtitanga ki tā maki makaurau, ā pōpō, Maria Meno, Kapakingi, tēnā koe.
Tēnā koe.